kadib kulamaan hore loo sii shaacin way magaalada caasimadda Addis Ababa ay ku yeesheen xildhibaanada golaha baarlamaanka Ethiopia ay ku soo saareen go'aamo siyaasadeed oo xaaladaha waddanka sii kicin kara. Wararka ka imaanaya Ethiopia ayaa sheegayeen kala fadhiga faraad ee baarlamaanka xabashida ay ku ansixiyeen xilka laga qaado madaxweynihii waddankaas iyagoon isku raacay madaxweyne cusub. Afhayeenka baarlamaanka xabashida ayaa gabagabadii kulanka sheegay in cod aqlabiyad leh lagu milmiriyay madaxweyne cusub ee Ethiopia, kaasi uu soo magacaabay Abiy Ahmed. Tayat Seke Selassie oo ah wasiirka arrimaha dibadda ayaa loo magacaabay madaxweynaha cusub ee Ethiopia, iyadoona xilkaasi weesay Sahle oo 6 sano la soo dhaafay ahayd madaxweynaha magacweelka Ethiopia. Falanqeeyayaasha ayaa aaminsanin Abiy Ahmed uu sameeyay dowlado siyaasadeed oo ku sii kala qaybinaya siyaasiyiinta mucaaradka ee kasoo jeeda qowmiyadda Amxaarada. Madaxweynaha cusub ee la magacaabay iyo mid kale casliya ayaan labadooduba kasoo jeedo qowmiyadda Amxaarada ee kacdoonka culus uga soo horjeeda nidaamka Abiy Ahmed. Waddankii Ethiopia, madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa siyaasadda ka ah magacweel, waxaana mar walba soo magacaaba ra-iisul wasaaraha, kadibna waxaa loo gudbinayaa golaha baarlamaanka si ay u ansixiyaan.